Ndinombuzi phaa estudio senza izinto ezizophambanisa abantu ke ngoku mfundini ndiyaxelela wena. Ithini?
Izawufika xa sesithi uye yena ofake izimotions ngaphakathi kwedrift.
Ewe wena! Uthetha ntoni xa usithi
izigodi azikho kwezi zimotions ezisenzayo mfundini ebasementi?
Ewe wena! Ewe wena! Hey! Efundini sesendile ngoku. Bathe kuthina sithathe sijongise phezulu. Wathi ku uzawuphuma, uzawuphuma from purpose.
Dada. Oh. Okay, okay, shabai. Okay, Feli. Dada. Again. Dada. Dada.
What's up?
What's up?
Senza izinto ezizophambanisa abantu ke ngoku mfundini ndiyaxelela wena. Ithini?
Izawufika xa sesithi uye yena ofake izimotions ngaphakathi kwedrift.
Ewe wena! Uthetha ntoni xa usithi
izigodi azikho kwezi zimotions ezisenzayo mfundini ebasementi?
Ewe wena! Ewe wena! Hey! Efundini sesendile ngoku. Bathe kuthina sithathe sijongise phezulu. Wathi ku uzawuphuma, uzawuphuma from purpose.
Dada. Oh. Okay, okay, shabai. Okay, Feli.
Dada.
Again.
Dada.
Dada. Dada.
What's up?
What's up?
Again. 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 Again.
Again.
Joke.
kuchwa kase speaker. I track suit uzo ipaka seka fika. Itolo lipuka kase speaker. I speaker stapuka kase speaker.